muri make rero ishaka pese imbera kuri ngira ngo abenshi murarizi cyangwa se hafi ya mwese mwaba murizi ni ishaka rya opozisiyo rikaba rikorera mu gihugu cy'u Rwanda nubwo dufite abaduhagarariye ku yindi migabane ariko tukaba dufite icyicaro gikuru mu gihugu cy'u Rwanda I Kigali impamvu rero zatumye dushinga ishyaka PS imbera kuri ni impamvu zitandukanye cyane cyane byaturutse kuko hari ibyo twanengaga ku butegetsi bwari buriho tukumva nk'abanyarwanda bakunda igihugu cyabo ndetse bakunda n'abanyarwanda tugomba kugira uruhare rwo kubikosora no kugira ngo twubake igihugu cyacu kibe cyiza kinogeye abanyarwanda bose b'ingeri zose ntiriwe rero ndondogora ndagira ngo mpine muri makeya kugira ngo nze kubaha umwanya wo kubaza abafite ibibazo mu gihugu hariya cy'u Rwanda twagiye tubona ibibazo byinshi bitandukanye ku buryo abaturage babyinubiraga ukabona mbese ntibisanzuye ntabwo mbese bafite ukuntu babigenza ni muri urwo rwego rero ishyaka PS imbera kuri twavuze tuti ntabwo dushobora kwicara ngo turebere ngo tube indorerezi tugomba kugira ikintu dukora nk'abanyarwanda bakunda igihugu cyacu ndetse tugakunda na banyarwanda turavuga tuti tugomba gufata iya mbere tukagaragaza ibyo tunenga ku mugaragaro nta gufefeka nta guhishahisha hanyuma ni muri urwo rwego nyine PS imbera kuri ihagazemo mu gihugu twiyemeje guhagarara twemye tukanenga ibitagenda ku butegetsi buriho mu gihugu bimwe rero muri ibyo ngibyo ndagerageza kugenda mpina amagambo hariho nk'ibintu byagiye bibangamira abaturage tukabibona bakabyinubira turavuga tuti tugomba kujya twicara tukabiganira ndetse tukanabivuga n'ubutegetsi nabwo bukabyumva buriho badukundira bakazabikosora ni muri urwo rwego nyine ubwo ngiye kubibasobanurira bimwe na bimwe ibindi hashobora kuba hariho n'ibindi mwagiye mwumva ubwo muraza kumbaza turagenda duhererekanya ibitekerezo icya mbere rero ni uko abaturage cyane babangamiwe n'ibintu byo kugenda abenshi babambura amasambu yabo bakabyita ngo ni kuvanga ubutaka aho wasangaga abaturage bagenda bimurwa hanyuma ubutaka bwabo bakabwegeranya bakabushyira ngo ni mu mashyirahamwe ariko wajya kwitegereza ugasanga ya mashyirahamwe nubwo wenda bahinga muri ayo mashyirahamwe ariko wajya gusanga ugasanga nta kintu amariye abaturage mu by'ukuri nk'urugero nabaha rugaragara cyane ko nta kintu ibyo twavuga ko bimariye abanyarwanda nuko ugenda usanga inzara yiyongera mu gihugu uko bukeye n'uko bwije aho usanga abaturage mu by'ukuri hariho n'abageze ku rwego rwo kuba bashobora kubura icyo barya ku munsi icyo ngicyo rero tukabona ko nta kintu cyamariye abaturage ikindi ni nk'ibintu byo ku babyita ngo nuko hariho gukona abagabo no kwica urubyaro ku bagore ibyo bintu nabyo twabonye akenshi byarakunze kubangamira abantu ikindi ni ibintu byo gushyiraho gahunda yo gukorera mu mashyirahamwe ariko mu by'ukuri wajya gusanga ugasanga abaturage muri uko gukorera mu mashyirahamwe nta nyungu zigaragara umuturage afitemo ahubwo n'urwego rwo kugira ngo ahari babarundira ahantu hamwe kugira ngo bashobore kubakurikirana umunsi ku wundi ari naho bashobora kubaka amafaranga y'ikirenga usanga kenshi abaturage binubira kubera kuko koko batanayabona nk'urugero niba abantu bagiye mu ishyirahamwe abantu bakajya batanga imisoro y'amashyirahamwe bagatanga imisanzu itandukanye aho ngaho ugasanga amafaranga mu by'ukuri umuturage yakwa yitwa ngo ni imisanzu birenze ayo yinjiza adashobora kuyabona ibyo byose bikaba ari ingaruka zigenda ziza ku baturage b'u Rwanda bigatuma batishimira ubutegetsi buriho mu by'ukuri rero nk'abatindiye ndagira ngo mbashimire namwe abantu muri mu mashyaka hano atandukanye twagiye twumva abandi bagenzi bacu nabo bafite intego nk'iyacu ni nayo mpamvu nagize amatsiko mbwira mugenzi wanjye uyu nguyu ndavuga nti ntabwo abo bantu rwose twabura kuganira ngo turebere hamwe ikintu cyakorwa kugira ngo dushyire hamwe duhurize hamwe turebe ikintu twakorera abanyarwanda cyangwa twakorera igihugu cyacu kinoze mbese tugere kuri ku bwisanzure bw'abaturage b'u Rwanda aho umunyarwanda yishyira akizana akumva arabohotse mu gihugu cye akanakunda n'igihugu cye urabona kenshi ni nayo mpamvu ngira ngo abaturage akenshi usanga bafite amikoro bakunda kumva ngo bahunze rimwe na rimwe ariko umuntu akunze igihugu cye nta mpamvu yo guhunga kandi akenshi wanasanga n'abahunga rimwe na rimwe hakabaho ubwo usanga nanone habaho ngo gahunda ya leta yo gucyura impunzi ku ngufu nk'urugero nk'abo muri Congo ese n'abari mu gihugu nabo ubwabo barinubira kuba bariho ndetse banashaka gusohoka mu gihugu abandi nabo bakabazana nanone ku ngufu aho ngaho rero ugasanga ko n'ubundi nubwo babazana ku ngufu bakabazana mu gihugu babisikana n'abandi nanone bahunga sisiteme n'ubundi bahunga igihugu aho ngaho ugasanga ko umuturage nta kintu bimumariye ni muri urwo rwego rero bavandimwe banyarwanda twicaye hano nubwo muri hano mu gihugu cy'Uburayi ndabizi neza ko mukunda igihugu cyanyu nabasabaga yuko twarebera hamwe ikintu twakorera igihugu cyacu kugira ngo tugishyire ku murongo nyawo aha ngaha ikintu nshaka kuvuga ni kimwe hariho gusanga abantu bavuga bati wenda turashaka guhangana n'ubutegetsi buriho turashaka guhangana n'iki ariko twebwe nk'ishyaka ryacu gahunda yacu ntabwo ari iyo guhangana n'ubutegetsi mu by'ukuri ijambo guhangana wumva ari nk'ikintu gisa nk'aho ari umuntu ushaka ko murwana ndetse utanakeneye ko mwumvikana twebwe ubutegetsi buriho twumva ku bwacu budukundiye bugahinduka byaba byiza cyane kurushaho icyo twifuza ni uko bwahindura gahunda bukagendera kuri gahunda inogeye abanyarwanda nta munyarwanda twifuza ko twamujugunya hanze y'igihugu nta n'umunyarwanda twifuza ko yapfa ni muri urwo rwego twebwe gahunda y'ishyaka ryacu twifuza ko imiyoborere myiza yaboneka muri kiriya gihugu cyacu binyuze mu nzira y'amahoro nta maraso yongeye kumeneka mu gihugu ndetse nta n'intambara yongeye kuba mu gihugu kubera kuko abanyarwanda twabuze abavandimwe twabuze abaturanyi twabuze inshuti tukumva rero tutakifuza yuko rwose u Rwanda rwakongera kubamo intambara ni muri urwo rwego rero nabasabaga inti twarebera hamwe ikintu twakora kugira ngo tugere kuri demokarasi nyayo demokarasi itari y'amacenga itari yo kubeshyana itari yo kujijisha amahanga ahubwo demokarasi inogeye abanyarwanda kandi tukaba twareba icyo dukora mu bwubahane no mu bworoherane atari ukuvuga ngo wenda pesi mbera kuri twe dufite gahunda yacu imeze gutya wenda irindi shaka runaka naryo twebwe dukora gutya, wenda irindi naryo cya twebwe dukora gutya. Aho ngaho umuntu akaba yakwibaza ati mbese igihugu cyacu ko mukizi ko ari gitoya, pesi nigira gahunda yayo ntishake gufatanya n'ayandi mashaka, cyangwa CFD igakora ukwayo nayo ntishake gufatanya n'ayandi mashaka. Urwo ni urugero ntanga, ntabwo ari ukuvuga ngo nabo ngabo nyine badashaka gufatanya n'abandi. Ntabwo byashoboka ko ayo amashyaka yose numva agera kuri cumi nangahe, ntabwo igihugu cyadukwira. Niyo mpamvu rero dusabwa yuko twakagombye gusenyera umugozi umwe, tukareba ikintu kimwe, tukerekeza mu izamu rimwe ari ryo kureba ukuntu twashakira igihugu cyacu ubuyobozi bubereye abaturage, tukabaho mu bwumvikane, mu bwisanzure, nta vangura ry'amoko, nta vangura ry'akarere, tukabana nk'uko Abanyarwanda Imana yaturemye turi imbaga y'inyabutatu. Ni icyo ngicyo twifuza nk'ishyaka PS Imberakuri, kandi ni nacyo dusaba Abanyarwanda mwese muri rusange kugira ngo dufatanye urwo rugamba. Murakoze cyane. Hasigaye rero ubwo baba bafite ibibazo wenda bashaka kumbaza nk'umuntu uburi hariya ubona ubuzima bw'Abanyarwanda bwa buri munsi, mushobora kumbaza ndabasubiza. Murakoze cyane.